kitonge moyoni na machungu machungu sijetenda dhambi ila chozi la mnyonge malipo ni kwa Mungu bora nyamekambi kama subira ina mwisho wake mana asali umeimaliza mzinga ukanifanya taira suluhisho nimeona kwako hamna moyo wangu si wa mninga najitoa tunagombana kwa vitu vidogo kosa si kosa unageuka mogo unadogo wewe unipendi unangonga kisogo punda sendeti bila magongo penda zogo wewe kukupenda tena
staki
nimekoma
staki
kukuona
staki
narudia tena
staki
kukuona
staki
nimekoma
staki
bora nihesabu kwa penzi nimepata
hasara
oh hasara
hasara
Hasara ro penzi mekwenda zake
Hasara
Hasara ni
Hasara
Hasara ni
Hasara Hasara
Kina cha maji matitu kanacha bila moya kifie Kosa langu nini Mchana na wanaka usiku na chacha nye maumivu miasikie Yasi wakuteni Na kama albadiri ya mbaya na umeni umbua Umeni athiri, umeni acha mnyama na nguo umeni vua Kupenda tena,
staki,
nimekoma,
staki,
kukuona Ya tena
staki
kukuona
staki
nimekoma
staki
hey, bora ni sabu tu kama nimepata
hasara
oh hasara
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 hasara hasara
hasara ro penzi mekwenda zake
hasara
hasara ni
hasara
hasara ni
hasara
Come mix slicer.